Aristigi.
Yeah.
Ndifana wauga pepwai. AKA Tese Fly. Amaluma ngombe pwai. Ngombe nkukona chete. Amaluma mbuzi pwai. Mbuzi nkukona chete. Amaluma muntu pwai. Muntu nkukona chete. Mungu kona kona. Tule sipali boss. Osapanga kaligos. Osa kuluwa mule mos. Mungu kona kona. Tule sipali boss. Osapanga kaligos. Osa kuluwa mule mos. Akufuna nzingo gona. Osa penda wedi. Akufuna nzingo gona. Nisa na pleze. Akufuna nzingo gona. Osa penda wedi. Akufuna nzingo gona. Nisa na pleze. Akufuna nzingo gona. Osa penda wedi. Akufuna nzingo gona. Nisa na pleze. Akufuna nzingo gona. Osa penda wedi. Akufuna nzingo gona. Nisa na pleze. Uka volesi kutu pleze. Mafunika upleza hefe. Agule peleza kutu pleze. Fuka sakufuna uboleze. Ase ukufonesi kwa gona. Ase tima prison paka mona. Ase ukulambila kamuna. You know the drill, mentor. Angufuna ugona sebe mpele. Angufuna uyende wabule. Angufuna ugona ya kubele. Angufuna uzimu usagule. Baba kukwila sende loka. Kupleza kuchichi sende loka. Kumene kwa sonde endi kugona. Kugona uguona muguona. Tenti bempile disa fuck, disa fuck. Tenti lalige disa fuck, disa fuck. Tenti yimbe disa fuck. We are his image fuck. Question. Tuwara ku Bible study. Tuwara ku church Sunday. Mkondo. Sisa ku tubing at lotion. Akufuna nzingo gona. Osa penda wedi. Akufuna nzingo gona. Nisa na pleze. Akufuna nzingo gona. Osa penda wedi. Akufuna nzingo gona. Nisa na pleze. Die, church of fly, die, 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 die, church of fly, die. Akufuna nzingo gona. Osa penda wedi. Akufuna nzingo gona. Nisa na pleze. Akufuna nzingo gona. Osa penda wedi. Akufuna nzingo gona. Nisa na pleze. Oh,